Kuva mu masaha y'ine z'amanywa kuri uyu wa gatandatu mu cyumweru kirangiye, nibwo imirimo yo gusenya inzu y'amagorofa agera kuri atanu ya Sinaporo Rwigara mu Kiyovu yatangiye. Imihanda yerekeza kuri iyi nzu yose irafunze kandi irarinzwe. Ugeze ahazwi nka peyaje mu mujyi wa Kigali ugaterera ijisho aho mu Kiyovu cy'abakire, icyo ubona ni imashini za tingatinga cyangwa katapira ziritse igorofa yakoreragamo hoteli. Ni ibintu bisa n'ibikorerwa mu bwiru. Uretse abakozi bahawe gusenya ndetse n'abapolisi, nta wundi muntu wemerewe kuhagera yewe n'umunyamakuru. Imihanda yose twashatse kunyuramo ngo tuyegere abapolisi batwangiye. Ntajwi nta n'ishusho byemeye kuhafatwa. Mu buryo bugoranye turi kure twafasha amajwi yumvikanisha igikorwa. Abakorera hafi y'iyi nzu isenywa batubwiye ko imirimo yatangiye ibikoresho by'umuryango wa Sinaporo Rwigara bikiyirimo, byinshi muri byo ngo byahangirikiye. Tuvugana na Diane Rwigara, umukobwa wa Sinaporo Rwigara, ku murongo wa telefone yatubwiye ko bari bakiri mu biganiro n'umujyi wa Kigali. Ku munsi wa kane wabanje ngo nibwo bavuganaga ku byangombwa bigaragaza ko bubatse mu buryo bwubahirije amategeko, umujyi wa Kigali ngo warukibisuzuma. Diane Rwigara yatangiye ambwira bimwe mu bikoresho byangiritse.
Nama computer, ordinateur, intebe, amabiro, hari na stock twari dufite kubera yuko hari extension twarimo twongeraho, donc stock yo kubaka yose yari ihari. Hari n'ibindi bintu twakoreshaga mu nganda tukabikora bitariya mu hoteli, kuko hari hanini hari ahantu henshi ho kubika ibintu.
Kuki mutabikuye?
Kubera yuko twari twavuganye na Meya Jody atubwira yuko bakireba amadokima twabahaye ko bazafata umwanzuro bakatubwira. Twari muri negosiyasiyo batwizeza ko nta kibazo rwose twarimo babireba ko bazatubwira. Twumvaga nta kibazo, bari batwijeje yuko nta batazaza gusenya ubu ngubu ko bakibireba.
Ibyo byangombwa muvuga ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwagombaga gusuzuma birimo ibiki?
Harimo izo mpushya, harimo ayo maraporo bagiye baduha, hariyo baduhaye muri 2010, 2011, 2013. Ayo maraporo bagiye baduha batubwira yuko inzu yubatse neza nta kibazo, abasiteri babo baraje, abatekinisiye babo baraza bababwira yuko nta kibazo ko inzu yubatse neza. Donko ni igikobahaye impushya n'ayo maraporo nibyo basuzumaga. Ariko sasa icyo batuzumuga kuko niwe wabiduhaye.
Mu buryo bifuza ko hakubakwa nibamara kuyisenya se muzongera mwubake?
Oya, bavuze yuko bashaka no kwisubiza buriya butaka bwacu. Ibyo kubaka byo nta birimo, ibyo bazakora ni ugwita nanjye ngo bisubize badutwara ubutaka bwacu, kuko n'ahandi hose barahatwaye. Ibibanza byose twari dufite barabitwaye, aho twari dusigara nyine hano ni hoteli none nayo barayisenya.
Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwo buvuga ko butigeze bushyikirizwa n'umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara ibyangombwa bigaragaza ko inzu iri gusenywa yubatse mu nzira ziboneye cyane, ko ngo ifite ikibazo cyo bidakomeye. Navuganye na Bwana Fidele Ndayisaba, umuyobozi w'umujyi wa Kigali.
Baravuga ko babibagejejeho, niko babivuga. Ibyangombwa bigaragaza ko bubatse mu buryo bavuga ko bwubahirije amategeko.
Icyo ni kimwe, ariko gifite n'ikindi kibazo cy'uko basanzwe barisha gukomeza. Icyo ni kimwe, uretse ko ibyo byangombwa nabyo ntabyo twabonye, ariko niyo binaboneka n'ubundi ntabwo byari kubica mu kibazo cy'ubukomeza.
Ko mwabujije abantu kuba bahagera itangazamakuru no kubera iki?
Harimo imirimo yo gusenya birumvikana, ntabwo bavanga abantu bagendagenda n'iyo mirimo. Icya mbere byaje n'iyo mirimo, icya kabiri bashobora no kwimpanuka abantu babijyana, hari imirimo yemerewe ngiyo, ntabwo bivangamo n'abantu.
Mu buryo bw'agaciro bizatwara amafaranga angahe gusenya iriya nzu?
Kuzabireba birambije.
Nibarangiza gusenya se ikibanza bemerewe kubaka mu buryo mwifuza bwubahirije amategeko?
Barabyemerewe.
Amakuru twahawe na bamwe mu bakozi bari gusenya iyi nzu y'umuryango wa Rwigara batifuje kumvikana mu itangazamakuru, aravuga ko bahawe amabwiriza ko mu gihe kitarenze iminsi itatu baraba barangije gushyira hasi inzu yose.
Yego, aha n'ubundi bayiri ngo hagure inzu
ku buyobozi bw'umujyi wa Kigali. Inzu yubatswe bihabanye n'amategeko ku buryo inzobere zagaragaje ko umunota ku wundi yatwara ubuzima bwa benshi. Ku bagize umuryango wa Rwigara yo gusenya iyi nzu hari izindi mpamvu zibyihishe inyuma. Ehe, kabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.